Katia basumbo pima pima bachi ogendo ba ula ya ulamu abalina mafuta na batalina buliomo musakuru talwe magondo gapimira kulujo agoli chidomo la chiramba na ye mutima gwange lwacho fuse chintwe chitagasa nino mutima
omulwadde
nino mutima
obufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanyo tata Yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
nino mutima
omulwadde
nino mutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanyo tata Yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
mama Rito muyita nnamwandu kyokanga mwami we wali okuba yali mulokole nagwa omwoyo mutukuvu namuvaako omwoyo yali mubezi we kati yagenda yafuuka nnamwandu wali obisirikidde laba ate olulimi bwe lujja lubyatula nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanyo tata Yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
wano bakuwa mulimu otuuze mu kkanisa bazze okusaba n'otandika okubaawula yawula abataasoma ne bakafiiramu wabatuuliza ddala mabegaffe abaasoma n'otukulembeza mulinga weerabidde mu maaso ge ffenna tuba baana be nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanyo tata Yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
ekintu ekitagasa nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanyo tata Yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
okulimba gwe wakulemerako ne bwe tukugamba ng'oyomba mukasita amafuta ngalina ngoba n'emizimu nze ne kidduka of course jandikoze ekiky' erinnya lya Yesu muliro gwokya naye kiruma kye kino linnya ly'obutaba mu kitabo ky'abalamu bano walokoka kugenda mu ggulu n'otandika okubyerabirira ddala buli lw'ogenda mu kusaba osaba sukaali na bintu byakulya sikuwulira ng'ogamba timuka munyweze nesikwa naye mutima gwange ogw'okulya ogwo gunaakutuusawa Sous-titrage Société Radio-Canada. gamba ya kutwala uwe gamba nyintia tute mulamu oluabu kudaku kanisa noto tola nobuliko labye emmele twali dembi mchala muthumba muyombi obwana bwe bufuka kubuliri nebi muno gwenewe gatiramu jewa binyumya babyera biradda ye mukama bijukirira ddala kyuka mutima gwange nomalofa kati ogenda kwokebwa nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufunze olulimi nolugwegaseko ne bwe njogera nze binyooma nnyo taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima.